Nda ekitinol chapande jego etati. Kangol wonete bito chenido. Wadota wender Luka fasluol didi. Matta fasluol tati yago nai. Assalamu alaikum so birabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo ko moy fama e do do lawol gonga ko ngolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foray min cewrake gartu kiya min hande nga waddan gon siriya mun kalawol gonga ko der ekitinol men halin jila chenika en dari banno Isa almasihu daira wala mu medi danye go ban mako o danyama no diga budruwa jo be bawde Allah der berni wal baiti lama la umtal banano annaba ku wal wirano gamma jum wadi jemmare danyeki mako alla nuli malaika en murum hedi wayna be salinan no be jemmare mum ko dakkani berni wal baiti lama gam andin gobe ta kultore gam mi waddani on kubar wal belngol cheinan gol yimbe fu Jemmare handere nde kisnowo danyama nga modo nder wuro Dawda kanko woni almasihu jawmirawo hande en gidi famu gono Isa latino yakende o derkejo e yakende o sukdi deftere linjila don holla en no bawo danyeki Isa Yusufu e Maryama kebi sukabe worbe nayo e derke rewbe Banani kadi biddo biyetedo Isa mauni dino be derrumen worbe rewbe der sare maunde ha berniwol Nazaratu banno andudon Yusufu danyai Isa amma her gidde imbe kam o latino biddo Yusufu ende Yusufu lati sarfanjejo Isa bo huwi banamako non yakende o donno ha sare mako Isa wowino kude chatude Bana ni kadidu windama der linjilano. Yeso don mauna famu mako yehi yeso. Ufotani Allah e imbe fu. Bana bikon lutukon fu. Isa bo nyamdo, danido, pisdo, ekitido. Ama odi hunde ore sendi nirande mo be bikon gotkon. Onandi dumdumena. Kanku olati mu medai wadugo hake. O medai warugo hakke wala meddo nanugo fewre ha hunduko mako o medai jamugo yafu ya ha goddo ngam o medai to nyange be innu wawata hugo aibe ngam hakke wala e mako tagdi mako lata keno chenindi e hallende riwanake mono odon huwa ko fottanta Allah tan o marino bandu neddo bana meden amma o wala no hali kalludo banmen Mkanju woni ko bindi mbiata. Horejo liman en meden wawi yurmin go tampe meden. Gam kanko onani estoje kalkal be meden. Amma o waday hake. Den fahin, ya kende Isa almasihu hei dubi chapande tati. Wakati yotta keno ngamo dilla wo andina kugal mako lati ngal ban kisno wo duniaru. Kanju mkadi, yande fere o japiti imbe sare mape. O accino berniwol Nazaratu den o titi mayongo be ewnata dum urdun ha pellel ngel annabi yaya don no wajo e yiwa yimbe baptisma odo siftora yaya dokkanodo Isa lebbi jeego na en jangunobe kanko walati annabojo mo Allah neli ngam taskitin go berde bibbe adama Ngambe keba tubugo hakeji mabbe e ngambe njaba almasihu mu Allah neli nane ko winda der linjila do ko larani annabi yaya e bannoy o mabbitirani almasihu lawol ha der linjila matta ha faslu wol tatin bindidon biya yo der sai majum Yohana barongi wam baptisma wangi der ladde yahudiya o fuddi wajago o wi'i Tube gam laamu Allah badake Yohanna woni mo Yesaya wolwi do mudu wi goddo don hola der ladde mo ine laawol gam jawmirawo badanemo buwol darnugol Yohana do borni limche kuraade gasa gelori odottaadi taadorgol laral nyamduma ko woni babatti e jumri ladde yimbe iwbe haa wuro Salima e lesdi Yahudiya e lesdi kombi maayo Urdun fuu ngari haa maako. Ɓe mbangini hakkeeji maɓɓe, Yohaana bo yiiwi ɓe ngiwam baptisma nder maayo Urdun. En daro haɗɗo seɗɗa ngam himaago ko njanguɗen. On heɗitiiɓe waaju Yahaya na? Ko woni kam annabi Yahaya ɗon no wi'a, tuube hakkeeji mon, acce kuuɗe kallude e taske ngam fottugo be almasihu iwɗo diga asamanji. E wanginnooɓe hakkeeji mum yeeso Allah fuu, Yahaya ɗon no yiiwaɓe nder maayo. Ngiwam nder maayo ngoo waawataano lootugo hakkeeji maɓɓe, ngam ɗum laatino alaama kollankano ɓe tuubi hakkeeji maɓɓe e ɓe taskitake ngam jaɓugo almasiihu ban kisnoowo maɓɓe. Yimɓe woɗɓe warnooɓe heɓugo baptisma Yahaya laatakeno geɓe ɗiɗi ɓurdande anndeego. Kamɓe ngonino Saduki'en e Farisa'en. Noddeteeɓeno Saduki'en laati Yahudu'en marɓe jawle. E ɓe ngoodi boo daliila wolwugo ko ɓe ngiɗi fuu haa yeeso ngomnati Roma. Ammaa ɓerɗe maɓɓe ngonday be ko binndi annabo'en anndinta. Farisa'en boo kamɓe laatino annduɓe haala diina. Ɓe ɗon nottoro Allah cuumo e ndokkano sadaka be ɓernde maɓɓe fuu. Ammaa dewal maɓɓe marayno saman, ngam ɓe ɗonno poonda wartugo gonduɓe yeeso Allah be sembe maɓɓe. Nden fahinta Farisa'en ɗonno kawta al'adaaji mum'en be wolde Allah gonɗunde. E ngam maajum kadi dewal maɓɓe wartino hunde meere jillinde be yawaago ɓenɓe laataaki leyol maɓɓe. Ko paameten kam, Farisa'en e Saduki'en ɗon ndewa Allah her kunduɗe maɓɓe tan, ammaa ɓerɗe maɓɓe daayinooɗe be maako. En tokkitino jonta fasluwol men, en keɗito bannoyi Yahaya hoccitiri yimɓe diina ɓe sabiida naafikaare maɓɓe. Binndi ɗon mbi'a, nde Yohaana yi'i Farisa'en e Saduki'en ɗon ngara haa maako ngam ɓe keɓa ngiwam baptisma, o wi'i ɓe: ɓiɓɓe posokje, moy wi on on kisan tikkere Allah warande? Kuuwe kuuɗe ɗen banginta on tuubi, on acci kuuɗe mon naane. Taa nume nder ɓerɗe mooɗon Ibrahima woni kaaka amin, ngam miɗon wi'a on Allah woodi baawɗe waɗugo kaa'e ɗe laato ɓiɓɓe Ibrahima. Fe'irde ɗon taaskani fe'ugo lekki diga ɗaɗi mum. Lekki ki rimataa ɓiɓɓe boɗɗe fuu ki fe'e, ki wudine nder yiite. Min miɗon yiiwa on ngiwam baptisma be ndiyam ngam seedaago on tuubi. Ammaa garanno ɓaawo am yiiwan on ngiwam baptisma be ruhu ceniiɗo e be yiite. Kanko o ɓuriyam baawɗe piiw, mi he'ay sam mi turoo mi itta paɗe maako. O woodi jartirɗum haa junngo maako ngam o jarta gawri. O senndandi be nyaande, o moɓtan gawri haa beembal maako, ammaa o wulan nyaande be yiite nge nyifata. Yo, yeeso ummi lesdi Galili wari maayo Urdun haa Yohanna, ngam Yohaana yiiwa mo ngiwam baptisma. Yohaana jaɓaayi wi'imo, min maa mi woodi haaje a yiiwam mi ngiwam baptisma, nden a wara haa am naa? Ammaa yeeso jaabi mo, yerda ɗum jonta, ngam bana ni kuureten ko Allah ɗaɓɓi haa meeɗen. Nden Yohaana jaɓi, bana ni Yahaya yiiwiri Jawmiraawo Iisa nder maayo Urdun. Woɗɓe mbi'anteema, ngam almasiihu laatino mo walaa hakke, nden kam o maranno haaje baptisma hedi annabi Yahaya na? Be goonga, almasiihu walaano haaje tuubu dow koo ɗume, ndeni o meeɗaayi waɗugo hakke sam. Ngam ɗume kadi almasiihu wari haa Yahaya ngam heɓa yiiwaago ban yimɓe hakke en? Ɗume almasiihu wi'i dow haala man? Iisa wi'i annabi Yahaya, yerda ɗum jonta, ngam bana ni kuureten ko Allah ɗaɓɓi haa meeɗen. Kanjum kadi nde o jaɓi baptisma, o yiɗi sappingo misaalu ko ngaɗeten haa o holla en o wari yeedugo ban men e maayugo ngam men. Haa ragare fasluwol ngol binndi ɗon mbi'a, nde yeeso wurti ndiyam asamanji maɓɓiti, o yi'i ruuhu Allah ɗon jippo bana poola ɗon wara dow maako. Sawtu boo iwi haa asama wi'i, o woni biddo am gidaado mido seyro mo masin ya sobiraabe dum moy wolwi diga asama fakat dum latino sautu Allah jawmirawo e ko o wi Allah wi Isa al-Masihu o woni biddo am gidaado mido seyro mo masin en jangu beno der bindi cheniidi annabi dauda e malaika jabraila noddino al-Masihu biddo Allah e jonta en nani Allah be hore mum do yewno biddo am gidaado gam dume Allah yewni al-Masihu biddo en darnobe bo inde nde yidawi ugono Allah lati baba Isa bi Maryama dum lati kalludum ha borwando banani fu amma dume Allah yidi wi ugono Allah yewni Isa biddo gam sendindirgo mo be yimbe fere be dume al-Masihu sendindirino be bibbe Adama kala rutu Adamu fu don mari tagdi hakke amma dum wa ay banani be Isa al-Masihu wala hakke sam gam walati ruhu Allah cheniro ban ko darnoden en tawe al-Masihu hoci bandu banandu neddo amma o hocay tagdi men hakkeri tagdi mako lati chenindi e timmidindi da do wonete dalila Allah do seyoromo bana baba seyoranto biddo mum bajjo gam dum wi'ama biddo lati belu baba kebdo lari biddo andan noy baba wa'i bana non bo andudo Isa andan ban noy Allah wa'i gam kanko wonete iwdo digam Allah nga wangingo teddungal mudum wala mo medi yugo Allah amma al-Masihu lati banginandomo Isa kanum tan lati mardo tagdi chenindi gam majum wadi Allah semtai wolugo be sautu digam asama be wiugo o woni biddo am gidaado midon seyoro mo masin e jonta der wakati luttando en hande min jangana faslu wol nayabol e gam keditoren ko sali bawo de yaya yiwino Isa bindidon biya to bawodo ruhu Allah yari yeso ha ladde gam iblisa jarribomo yeso nyamai sam nyalomaje chapande naye jemaje chapande naye o mati welo iblisa badi chimo wi to abiddo Allah kam umru kaede lato nyamdu yeso jabi deftere wi neddo yedata be nyamdu tan amma be wolde de Allah wolwi fu Iblisa yari mo berni wol cheningol joinimo do hore haykaleru wiimo to abiddo Allah kam diw digado ha lesdi gam deftere wi Allah umran malaika en mudum gam mada be tabboma be juude mabbe gam ta anauna kosngal mada do hayre yesu jabimo deftere wi bo ta jarriba Allah jawmirawo mada den iblisa wa inimo do osere tounde masin o sappinimo mobgal lamuji duniyaru e teddungal maji fu o wi'imo dum fu mi hokkete to atuggi koppi asuji daniyam amma yeso wi'imo dillu acchaman iblisa gam deftere wi sujidan Allah jawmirawo mada tan kanko fere mako ahuwanta Sai majum iblisa acci yeso den malaika en gari ha mako kuwani mo wadi de tati saidan fondi nastin gwal masihu der hakke e gamo do utanongel de tati man fu Isa jabingel be wolde Allah gel jarribi mo kalkal banangel fondirno Adamu ya hawa der jarne adnin saidan fondi no bo jarribago jawmirawo Isa gamo do on der hakke ha ladde amma Isa do aki gam dume saydan fondino jarribago Isa gam gel andino be labdum kanko woni dimdino o chenido jippido do lesdi gam hisnugo bibbe Adamu lamu magel e saydan andino to al-Masihu wadi ko hakkewol gotol wawatano hisnugo bibbe Adama digam hakkeji mudumen kanjum kadi bindidon biya saydanu billi Isa chili chili gam gel heba sargugo mo amma Isa do'aki no der tuforgol iblisa Oho, Iblisa jala keno kakaji meden Adamu ya Hawwa'u. Amma wawai jala gubiddo Allah chenido. Jaumirawu Isa fotainu wada hakke ngam Allah wada ta hakke. Bana baba wai non biddo wa ata. Isa latinu walde Allah yere marnde baude nder bandu neddo. Allah neldino mo do duniya ngam o fista rutu Adamu digam baude shaitan e be yangada titido be dalila hakke. Jaumirawo Isa tan wawi fistugo en diga shaitanu e hakke. Gam kanko hebi jali shaitan e hakke. Gam majum bindidon biya. Yeso woni horejo limani en baawdo humtango en haaje meden fu. O chenido wala aybe ko tisto mako. O sendama be marbe hakke. O bangtama do asamanji. O nanday be luttube hore en liman en. O wala haaje hokkugo kirsete di balle fu. Aran gam hakkeji mako. Nden gam hakkeji yimbe. Amande o hokki yonki mako sadaka. Kilati sadaka ngota nde wore ka hei haforoi. Kanjum kadi yaso birabe, min geti on bewatan go min hakkilo. E min don eono on, gam kauten daren ko annabiyaya wido ko larani almasihu. E gam pamen bo, pe lati no fukarabe artube. To on godi jami doko, ndarden hande on bawi windan go min halawol gongaku. Bepe karantrua marwa Kamerun. Mido lornitarum lawol gongaku. Bepe karantrua marwa Kamerun. Alla lapinanu on doko njanguden hande. Ekebon himago doko bindi andintado. Almasihu wari hao ita hakeji meden. Kanko wala hakeol ko gotol.